yeah, yeah. The melanin queen.
Love it, love it.
Chibin.
Tell me where you are, tell me where you are, baby.
I'm so desired.
Tell me where you are, tell me where you are, baby.
I'm so desired.
Hey, darling, nakuita. Sema kama unakuja nipate uhakika. Si unapenda ndege nishapika. Njoo fasta mwenzako zinamwagika. Nikuvutie ganja ndo nikule. Alafu nikugeuze geuze kama kitumbua vile. Sina muda wa kupoteza ye.
Sina kuja najisogeza ye.
Sina muda baby wa kupoteza ye.
Basi na kuja darling najisogeza ye.
Tell me where you are, tell me where you are, baby.
Najisogeza ye.
Tell me where you are, tell me where you are, baby.
Najisogeza ye.
Niambie wapi ulipo mpenzi.
Najisogeza ye.
Tell me where you are, tell me where you are, baby.
Najisogeza ye.
Kinchiti moyo utauma. Hapa, hapa. Soge usikize unavyodunda. Hapa, hapa. Kiwa mbali unanipa mashaka. Shaka. Sitaki ugonjwa wa pressure. Haka, haka.
Oh no no no. Sikuachi, sikusaliti. Sikumizi kabisa, kabisa. Nikuvutie ganja ndo nikule. Alafu nikugeuze geuze kama kitumbua vile.